Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ngwana modimo ke a go dumedisa ka lena le lematla lena la Jesu Kriste mo re pulusi. Ee, ke a leboga gape gore re boe re kopane mo tsatsing le le dirilweng ke modimo gore re tle go arogana lefoko la gagwe. Ke kopang ke re buise lentswe la modimo mo bukeng ya Genesi chapter 32 from verse 22. Jakobo o kampana le moengele ke setlhogo sa katseng. E re mme a tsoga e sa le bosigo joo, a tsaya basadi ba gagwe ba babedi le bagadingwana ba gagwe ka bobedi le bana ba gagwe ba le 11, a tshela Jaboke fa letsibogong. A ba tsaya a ba tshedisa noka, a ba a tshedisa tse a nang natso. Jakobo a sala a le esi, ke fa monna mongwe a kampana naye go a tsamaya mahube a tswa. Mme monna yole ka bona a sa mo fenye, a mo itaya mo nokeng ya gagwe. Mme Jakobo a kumoga masutswane fa ntse a sokasokana naye. Mme monna yole a re ntise ke tsamaye gonne mahube a dule. Mme Jakobo a re ga nka ke ka go lesa o ise o ntse go fatshe. Ke fa a mmotsa a re leina la gago ke mang? A re ke Jakobo. A fetola a re ga o nke o tlhola o bidiwa Jakobo, jaanong o tla bidiwa Iseraele gonne o kampane le modimo le batho mme o fentse. Modimo wa rona re a leboga leina la gago ntate a lebokwe le mo mosong wa letsatsi lena. Ntate ya galalelang re kopa o tshegofatse lefoko la gago re santse re le buile, re santse na re tlo le share gape le bana ba gago le nne mo dipelong tsa rona ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Ke batlang ke re lebelele mo bana ba modimo go kampana le moengele. Go kampana le moengele. Genesi lentswe la modimo mo verse 22 ge le bolela le re, ra mo itse Jakobo ba botlhe ke monnole wa gore a utswe bogolo ba bruru wa hae a tshabele ko go Labane. Ga a le ko Labane a seke a fitlha a nna fe mo bophelong ba hae, a mo ropa mo a neng a tshwanetse a mo patele mo teng, a chencha mo le gore a delaye process ya gore a mofe se se mo tshwanetseng. But gwa fitlha mo e leng gore Jakobo a bone gore ke nako ya gore ke boele gae, because wa bona ga e le nako ya go boela gae go sa kgathatsege gore bokgakala bokanangkang ko gae kapa go bokgaka o lusa bokanangkang gore o boele gae, you will make a means. So Jakobo a tseya basadi ba gae, a tseya bana ba gae, a tseya a ke batlo bua thata ya dinyatsi ele ka tlalaelela e lebelela thata, a tseya dinyatsi pedi, a tsa bana ba e ba 11, a tshela Jabok River. Ke rata gore re lebelele ntho e ileng ya touch attention yaka mo verse 22, e re Jacob got up. Ke eng ngwana modimo ge nka go botsa potso gore yaka Jakobo a ile a tsoga, ya re ga a tsoga fela a tsoga le go tsaya tshwetso, a tsoga le go tsena mo actioneng. Ke eng gantsi se se go tsosang in the middle of the night? A o tsoswa ke sello, a o tsoswa ke dingongorego, a o tsoswa ke matshwenyego, o tsoswa ke eng go le gantsi in the middle of the night? Because some people in the middle of the night ke mo ba bonang the opportunity ya gore re eme re simolole re rapele. Bona Jakobo o etsa, o tseya bana ba hae, o tseya family ya hae, wa itshidisa, o itshidisa noka bana ba modimo. Le wena ke rata gore beaka ga re fitlha mo nakong ya crossover bana ba modimo go tsena mo ngwageng o montšha, ke a go kopa gore tshedisa family ya gago, make sure gore ga o tshele o nosi, o tshedisa family ya gago pele, ba tshele to the other side and then o make sure gore everyone o tshetse ka go le gantsi re a tshela, mara re tlogela bana ba rona ka ko morago, re tlogela everything ya rona ka ko morago. So ga a fetsa bana ba modimo e re lena le le Jaboko lele le mina empty, o tshela the place that is empty, o tshela pleke go senang sepe, o tshelela into the abundance, o di rumela ko pele. E re ga senanne a tshedisa family ya gae, bibele e re a tshedisa le tso tsotlhe tseo a nang le tsona. Ga o tshele o na o nosi, o tshele le ntlo ya gago, o tshele le koloi ya gago. Ga o etsa di-resolution tsa ngwaga o montšha, o etse le resolution ka ngwaga ka koloi ya gago gore e e tlo direla modimo, o etse le resolution ka ntlo ya gago gore e e tlo amogela batho ba batlang modimo. Because ka nako tse dingwe re no tshela re nosi, ra utlwa monate re nosi, mara re tlogetse property tsa rona ko morago. mara Jakobo ha fitla mo the place that is empty o tshidisa ba haye o batlo make a sure gore everyone o tshitse ene bibele re mo verse 24 ene a sala kwa morago ana a nosi. Hallelujah. Modimo o batla batho ba ile ngore ga ba ile letla anything in between modimo le motho yo so abatsidisa everything ya re ga sene ne tsamaya a sala ana a nosi ka nako ye mongwana a modimo lebala ka dithoto tsa gago lebala ka tšhelete ya gago lebala ka mmereko ao lebala ka dipeini tsa gago lebala ka dillo tsa gago o sale o nosi in the presence ya morena ore everyone o crossitse everyone o successfully everyone o safe so o setse nna ka mo I want to come and ke kopane le modimo waka e re irile gana a nosi modimo ka gore o rata batho ba tseyang seemo sa bona the stand a atamela bana ba modimo moengele o le a atamela ga fitlhe mo go yena gwa thoma wrestling ke rata dilo tsa modimo ga di bonolo bazalwane that's why lentswe la modimo le re le mmuso wa modimo o tsewa ke ba ba nang le manganga o tsewa ke ba ba nang le maatla so ya re a setse a nosi gwa tla wrestling e re a wrestla le monna yo a wrestla le ene bosigo bo botlhe until letsatsi le be letlhaba le wena ngwana modimo ka nako tse dingwe o tlhoka gore o tshidise everything o nne le self introspection le modimo o nne le one on one le modimo le bue o seke wa siana le batho wena re ge batho ba siana go na le dilo tse dintse re ge batho ba tsena mo go tsona wena nko o salele ko morago batho ba tsena mo toitoing o salele ko morago batho ba tsena mo go lutheng o salele ko morago batho ba tsena mo dilong tse dingwe wena o sale ko morago o batle sefatlhego sa modimo gore lentswe la modimo le re go ka siana le dipere o tlo lapa so monna yo Jakobo a sala a nosi batho ba siane ba tshetse bana ba tshetse dithoto di tshetse because everything that you own must know your God wrestling ya starta bana ba modimo go sena ope wa ka thusang tafita Jakobo go sena ope wa ka thusa moengele ba simolola ba mekamekana wa bona mekamekano le wrestling ele bana ba modimo e tshwana le di-struggle tseo di faisa mo bophelong every day gore nako ye nngwe when you struggle there is no one who comes to your rescue nako nngwe o kry-e o batla tšhelete go sena ope wa ka go adimang o kry-e o batla le dijo go sena ope wa ka go fepang because ka nako e maemo a leng thata batho ba le bantsi ba go katoga o sala o mekamekana le seemo o sala o pitikolosana le sone so Jakobo le ene a pitikolosana le sone and then le rona ra itemogela mathata ana ra itemogela ntwa ye mo bophelong especially le mokreste ntwa ya mokreste ga e tshwane le ya motho fela ya mokreste o itse gore ga e tla o itse gore God is about to change your name so lentswe la modimo le re monna yole a tshwarana le tafita a tshwarana le ene ba pitikolosana ga bona gore ke a fengwa a betha tafita moshapa mo hiping gore a montshe mo positioning ya gage because modimo ga batle batho ba ba tlo sianang batho ba ba tlo itlhaganang dilo batho ba ba tlo tsenang mo dilong before the time before ba utlwa gore modimo o rileng ba setse ba jumpile modimo o batla batho ba ba tla limpang but you are limping towards your purpose you are limping towards your goal ke se modimo a se batlang sele gore ngwana modimo le ga o na le mathata le ga o na le dillo tlhotsa mara o ntse o ya kwa modimo a go lebisitseng ko teng ba restla Davida Jakobo ya re ga utlwa gore monna yo wa mo fefetsa a mo kakatlela a mo kakatlela le ga a betho mo dinokeng a mo kakatlela monna yo le ga utlwa maatla a Jakobo ka gore wa itse gore ga o lwa ntwa ya modimo ga o felelwe ke maatla the more o lwa the more maatla a oketsege a ura monna o le mo verse 26 o mora a re ntitle ke tsamaye because letsatsi le a tlhaba a re utlwe ka Setswana a re mme monna yole a re nte se ke tsamaye gonne mahube a dule mme Jakobo a re ga nkaka ka go lesa o ise o ntshegofatshe tshegofatshe ya mokreste ga e tle fela tsagofatsa mo Kriste ga e bonolo tsagofatsa mo Kriste e batla o tswa ka mogare ga dintwa e tswa ka utswa e batla o tswa ka mogare ga letsa ga go lapa o lapiswa ke go emelana le siemo ka re modimo o rata batho ba ireng ge ba challengeitswe ba skebawa o batla batho ba batla emang maemo a le thata ngwana modimo o batla ba Kriste ba batla palla ntlala o batla ba Kriste ba batla palla temptation o batla ba Kriste ba batla palla Satana barare ga o bereke mara ba yeme ba niele seemo se dumela se sa dumele tafi Jakobo o re mo go yena a re wena ga ko go tlogela o batla ke go tlogela I won't leave you go until o ntshegofatsa ke batla go lwela tshegofatso ya me because dilo tse dingwe bana ba modimo di batla o lwele tshegofatso ya gago ga gona sepe se se tlatlang bonolo mo bophelong ba gago lwela mmereko wa gago lwela position ya gago lwela promotion ya gago lwela lenyalo la gago lwela dilo tsa gago ngwana modimo so ga fitlha moengele o le ga ntse a lwa le ene a re wena leina la gago ke mang a re ke nna Jakobo oh go tla period ya transition go tla bona gore modimo o batlo change dilo bjanong o bone ngwana modimo a thoma a nagana ka dilo tse dintsi a nagana di-challenge tsa gae a nagana kwa tswang ko teng a nagana tsele le tsele a re leina la gago ke mang ene a re ke Jakobo o bua leina le batho ba mo theileng lona o bua leina la go tseng ka lona o refera kwa tlhagang ko teng but monna ole a re wena leina la gago ga e kaka ya tlhole e le Jakobo o lwele le modimo o lwele le batho ene o winne ene leina la gago le tlo ba Israel mo letsatsing leng ke batla go bolelela ngwana modimo ke re leina la gago le tle go fetoga modimo ga tsamaya le motho o mo fetola leina your name is going to change you will never be an individual o tle go ba setšhaba ba teng batho ba ileng ba fetolwa maina bona bo Josepha Josepha le ene o ile a fetolwa leina bona bo Jobe ba ile ba fetolwa leina Paulo le ene o ile a fetolwa leina ke batho ba bantsi bazalwane ba ba ileng ba yema because leina le ra your identity and your purpose ke batla gore ke go bolelele gore leina la gago le tle go fetoga after this struggle se wena o leng mo go sone ke a go bolelela ngwana modimo gore a se nako ya go ineela ke nako ya gore o lwe o kakatlele o yeme Abraham o ile a tšhentšhiwa le ene from Abraham to Abraham Sarai a tšhentšhiwa to Sarah Jakobo le ene a tšhentšhiwa to Israel Hoshiwa le ene a tšhentšhiwa to Joshua Simone a tšhentšhiwa to Peter Simone o ile ngore o ne a bitsiwa gore modimo o utlwile Saulo a tšhentšhiwa to Peter I want to say there's a name e modimo a go betseng yona e very special today walla ngwana modimo ka baka la letsapa le o tseneng mo go lona ka baka la go lose hope ka baka la dilo tse dintsi tse di a tsetseng bophelong ba gago mara tseba gore ka jeno modimo ba tlo change leina la gago after this struggle after this war after this fight after everything that you are going through you will never come out alone You will come as a nation. You will come with the new promises of the Lord in your life. Wena emo wa bona ba Kriste lentswe la modimo le re ya itshepela mmoloki le botshepegi ba ona o sa tla dula ka dikgorong tsa mefutafuta ke batla go bolelela ngwana modimo gore the struggle that you are going through is not the struggle se se tlo go bolayang is not the struggle se se tlo fedisang bophelo ba gago mara ke struggle sa gore o itse gore modimo o tle go go tshegofatsa se se tlhokagalang bophelong ba gago ke gore tsoga o tsoswe ke gore ke batla modimo tsoga o tsoswe ke gore ke a golwa le modimo o tshepo tshedisetse tsotlhe o tshedise bana ba gago o tshedise dithuto tsa gago di itse modimo o sale kwa morago o ne o nnosi o lebane le seo lebanang le sona e re mole gantwa e tlhasetse o bolelele modimo gore modimo ke batla gore o ntshe go fatse ka gare ga seemo se ke tlhoka blessing ya gago go feta everything I don't need money I don't need anything dilo tso tsotlhe di tshetse I just need a change of name a nka go bolelela ngwana modimo gore go tlo ye mo ga mo le satane o tla itse gore tsa khale di fitile bona ndi mtshafetse tsotlhe ke pholoso e modimo a re fileng yona e fetola motho e fetola maemo a gago e fetola leina la gago e go tsenya into the unknown ga wena o ka ema batho ba bantsi ba lose the opportunity of change because ga ba batle go ema ema ngwana modimo le ga go le boima le ga o le nosi le ga o bona ditsala di go tlogetse le o bona family go tlogetse mara ema ka lebitso la morena Jesu ntate ka leina la Kriste Jesu wa Nazareta re a leboga o modimo gare ga medimo yotlhe o modimo makgona tsotlhe o modimo wa kgonang go senyela motho a nosi auto ga se ore re bona ka baka la group e re phelang le yona o kgona go senyela motho auto ka mo gare ga setšhaba o motshegofatse o modiri o motšha o modiri setšhaba itsosetsa setšhaba sa gago modimo ka mo gare ga ba ba dumelang lefoko le le fetotseng matshelo a bona re a leboga rara ka Kriste Jesu wa Nazareta gore re eme go fitlha re fetoga maina re tshabetse mo go wena lefika la rona ka lebitso la Kriste Jesu wa Nazareth ra leboga ke Bishop Lucky Molantwa Mispa Bible Church 072-135-0708 Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.